copa DJ. Simboa day. Oh, I am a champion. Nikisoma Biblia, neno lako lanihimiza kwamba mimi ni zaidi ya mshindi.
A new day, hey, champion music, let it play.